ube utakisa inhliziyo izinkinga zomhla imigila mkuba yona yezwa ngabantu yosebenini na izinkinga zomhla imigila mkuba yona yezwa ngabantu isani
Isn't king of some time. Imitate the Kubayoni, yes, I'm a band.